Kuhlelo Woza Friday liziki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delitha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Angibingelele emsakazweni kusigwe sokweni, ngibingelela kuwe emsakazi, ngiphinde ngibingelele nakubalaleli. Ngingahambi ngedwa-ke nakhona, ngihamba nangumfowethu lona okungu-L Mongameli Moyo, okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphume ekhaya elilodwa. I-albhamu lethu lesithathu leli.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo, eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Elsie Mongameli Dewa, uzokwazi futhi ukuxhumana naye umfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment. Inamba zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abasapoti. Ngaphandle kwesapoti yabo akukho la bacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngidlula, manje sengikhulile nje. Angabe ngibona umuntu okhulele umuntu ejolini.
Umkhokheli weqembu lamablesa amahle uWillard Moyo ubexoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Nilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.